She a beautiful woman, hey. An African woman, hey. She a beautiful woman, oh. Onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu. Onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu. Basi twende. African girl, yo, girl, yo. I see she cooks, she cleans, she make money. Hey, yeah, yeah. She got a love in abundance. Come, come, ananas. So strong, come, mama, Mandela. Ana sauti na mtuanyo kampangoni. Tena ni fundi pale chumbani. Ana mache na ite kama jioni. Oh, 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 yeah. The legend to mom. She a beautiful woman, hey. An African woman, hey. She a beautiful woman, oh. Onyeshe kikwetu kwetu,
yana.
Kikwetu kwetu, onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu. Basi twende. Jamaican girl, baby, the bubble it dance with me, Gaga dance.